like a coco, tamu sana. Sweet like a suku, I'm going to die. Kwenye dimbwi sijiwezi nimezama. Mikorazo, my baby banana. Penzi hulifichi kama ni sindano itachoma. Misi ya miliki ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu nashituka moyo ba. Penzi wangu nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umenikamata. Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Chagua mwenyewe ntakula ndo nile, ama nile ndo ntakula. Najisefia manyama nyama, utamu utamu. Naona raha mie, unavyo nipeleka puta. Makodita mako stamina, yani show show. Naona raha mie, unavyo shusha kwenye tuta mama. Makodita mako stamina, yani so so. Umeniweza niwe kanizike, kanizike. Umeniweza ukiugusa mwili wangu unashituka moyo ba. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Baba, baba, baba.
Continuous.